o bajabula abantu bathi macho uhlala kanjani mangishaya le ngoma o zajabula insiza zathi macho uhlala kanjani mangishaya le ngoma zakhiki izintombi zathi macho uhlala kanjani usimathula kanjani mnandi ngoma angeke asafune asimathula kanjani mnandi ngoma Awukhoze ntombazana uhlala kahle Awukhoze ntombazana uhlala kahle Usnothile waba maphathini yazi khoza kahle Unobonga solo khoza kahle uayanda ngikukhoza kahle Unokuzothwa bamkhizi khoza kahle lengane Ayi khoza kahle Nomvelo abazondi khoza kahle lengane Ayi khoza kahle Umini wabantu ngeke khoza kahle Yazi khoza kahle Unomvelo abazondi khoza kahle lengane Ayi khoza kahle Ubonge kwababe nokhoza kahle Yazi khoza kahle Uthulile shozi khoza kahle Ubandilwa abantu ngeke khoza kahle Islenda samajota lene khopo awakhoza kahle Awukhoze ntombazana uhlala kahle Uphindile nonokuthule nzikinzi wathumbela Awukhoza kahle uandisa nomandulo Ngane rapengu awukhoza kahle njabule Ulolo awasamwela Umini wakumana njabule Usuzilo awakuzwayo Impela mpaka mabala